mapenzi lipo anza. Sikujua itakuja ni kwaza. Nilidhani hatimaye mimi nimepata jiko. Nakumbuka mama hakuwahi kukubali, katu wakanikataza. Ila mapenzi yangu kwako mimi kanifunga macho. Zile tripu za Dubai, leti za divine, human air za Mumbai, furahi. Ghafla ukaanza kujimomba fai, nyumbani sikuizi ukai, dharau na ulagai. Sikutaka kubadilisha, ila nikushawishi kwa upendo, ili sikuje kujiona wa maana. Ila kila siku nashika tama, penzi limegeuka supu, unaniguza pupu. Hapa ilipofika mimi siwezi, kila siku minashika tama.
Mimi penzi nimesusa, mimi penzi nimesusa, penzi lako nimesusa, my love. Mimi penzi nimesusa, penzi lako nimesusa, my love. Mimi penzi nimesusa, penzi lako nimesusa, baby mimi nimesusa, my love.
Mimi penzi nimesusa,
mimi penzi nimesusa, penzi lako nimesusa, my love.
Penzi nimefika mwisho, bora nikuache uende. It's not for me, it's not for me, it's not for me. I am a penzi nimefika mwisho, bora nikuache uende. It's not for me, it's not for me, it's not for me. Sikutaka kubadilisha, ila nikushawishi kwa upendo, ili sikuje kujiona wa maana. Ila kila siku nashika tama, penzi limegeuka supu, unaniguza pupu. Hapa ilipofika mimi siwezi, kila siku minashika tama.
Mimi penzi nimesusa, mimi penzi nimesusa, penzi lako nimesusa, my love. Penzi nimesusa, penzi lako nimesusa, my love. Mimi penzi nimesusa, penzi lako nimesusa, baby mimi nimesusa, my love.
Mimi penzi nimesusa,
mimi penzi nimesusa, penzi lako nimesusa, my love.
Penzi nimefika mwisho, bora nikuache uende. It's not for me, it's not for me, it's not for me. I am a penzi nimefika mwisho, bora nikuache uende. It's not for me, it's not for me, it's not for me.